yiyo le iwayo sinda iminqweno yabantu abayibonayo xa idlulayo into endihlulayo akho mndihoyileyo xa itshonelayo kusekho mlilo uvuthayo kusela amalahla aqhumayo kungekho bani uvuthelayo phembayo kho moyo uzayo eshekayo ziintlungu neentsisi zobukela inkwenkwe ezicingayo nxiba lini na elindi lithunukayo kukho into eshukumayo ngaphakathi kumenthumayo nxa sisekwabavakalelwayo ngamazwi aphumayo kho ndlela lula yothoba inyani ngcono luphumayo sibhakabhaka sibangachitha bangafunwayo njengevula enayo kubakho lo mbuzo undihluphayo uvukayo ntoni le ndinayo ndohluke ngayo kwabagqithayo nabo bahlulekayo ndingayintoni ngaphandle kwayo
inkwenkwe zizezulu uziyawa ziyawa kanyankwenkwezi phezulu xa kumnyama sobelama inkwenkwe zizezulu
amanzamo wafunqula nophula umphefumlo esiphungula ngempumlo mlomo wathula yeza imvula izibane zezulu zothulwa ndagula qondo yazula kuzala imifula nangona ezinyembezi zosula mangavala amehlo ndibona wena ndimane ndikhumbula ngela xesha sonke sasikhula siqala ukuculu ndiza phezulu njengokulula phakathi kwencula ncule ngekho nokudlula ngokunjani uba umtyholo uyakwehlula xa ndijula la magama ndizama uqhula ngawe ndizama ukuvumbulula kuba ndifuna ukuxhuphula kwabafe bephila ndingavuya mhlanda kubona uphakama uzivuthulula ungayekeleli msinya abaziyo bathi guqa ngedolo thandaza nqula intlahla yakho ungayiguqula
inkwenkwe zizezulu uziyawa ziyawa kanyankwenkwezi kanyankwenkwezi.